Nani wami, Nani wami, umngani wami. Ulale kahle, hamba kahle, mngani wami. Uyohlezi ekusentisweni yami. Hamba kahle, mngani wami. Ngoba wena uyohlezi kusentisweni yami. Hamba kahle, hamba kahle, uyohlezi, uyohlezi usentisweni yami. Hamba kahle, hamba kahle, uyohlezi, uyohlezi usentisweni yami. Ufisa ngabuyazi ukumbula kanjani mnganami. Ufisa ukuthi isikhathi mu shaya umunye umlando mnganami. Inhliziyo zibuhlungu ngoba uzishiyele zihluku kabuhlungu. Amanda kwale bebo ayibelule ngoba wena uko. Kumbula shaya izosha kufe mngani wami. Wathi wena sizobuya ekhaya sinemali. Kodwa manje ukhethe ukuthi ukhalisa abazali. Kodwa mngani manje hithi ngizoshaya nobani. Hamba amachawe kosala ibanga mnganami. Kuhamba amachawe kusala ibanga mnganami. Hamba kahle mngani wami. Uyohlezi ekusentisweni yami. Hamba kahle mngani wami. Ngoba wena uyohlezi usentisweni yami. Hamba kahle, hamba kahle, uyohlezi, uyohlezi usentisweni yami. Hamba kahle, hamba kahle, uyohlezi, uyohlezi usentisweni yami. Thula mama ungakhali, thula mama ungakhali. Thula mama, thula mama, thula mama ungakhali. Upheze valulele kahle we mama. Bengicela ungixolele umfutha akazenzanga. UNkulunkulu uphile waphinde wathatha. Man I pray we meet again in another life. And the music wakho uyohlala uphila nathi. Ngibonga isikhathi engibe naso nawe mngani wami. You are real deal, you are real deal. So I'll forever miss you and I love you, bro. Yeah.
Scaro doggy.
Yeah. And I love you.
It's done now.
Yeah. Yeah.
Wish you can turn back the hands of time, but there's none you can do now. They say memories don't die like we do. Man. That's why I'll never forget you, dog. I remember every moment with you like it happened yesterday, bruh. We love you, bruh. I wonder who's gonna make us laugh now. I even remember the first day you tasted alcohol and showed us your teeth, bruh. Yo, bruh. Rest in paradise, man. Rest in peace. We love you, man. My condolences to your family. Bras, we lost the hero, bruh. We love you, man. Peace. Just want you to know that you'll always be remembered with your music, bruh. The likes of Seng Nemali, So Changuve, and your last track, Cobra, bruh.
Start balling, do it like balling. This the only time, this only time. We better use it. They selling dreams, it might be pity. You start falling.